pano na chongo
Ungemwa
Wate Maimu mwamba Maimu mwamba
Nanga ni posa
Kimbo, 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 kimbo No wala papi Sifo sefa bante zipati Para se presto how do you feel Fama na shima ini ni kweli Sivo roti sheti ni pafeyu Akabunga fote popa meyu Ture mupela na imbi temu Ita wea kani sida future No kata disimpula pseno lukupa Makuku ila mapwana mkupwa Tola hienda ikupwa Ata na vena maroti na fipata na pameyu Kambiri wa mungu machopu bangena Uwasitala de kaka imwena Bambi mabodi tiko prostitute Nero vani uku maido vani uku Fije ni no kwino kwino Bala miche teke na shani ya manju
Alema
kia fama tisha heshima inakumona la kwaya free education for breaking a mood is here for cause the kwaya tuna pajako utapochira kungole tapweza ni kwaya
mundo ni kushata uliokera iti amini hapa maje ndiye nga uyotia kwa ndio sabene siku paloto kuchetelele inga jumpe loto olo ipakise soda olo ikema mafulika singa jumpe loto kerele inekunishita so hapa maje ndiye nga uyotia ratu manje matibona nchips on rocks inekunishita so chikanga sakala anafendi apangi lileo ni chifuwa chanjala ufuno wapasa mango mwana kanira kutiwai sumuna nitege uso weto kati nifuna mati siku tinu